leligama elizohlatshelelwa manje lithi bayede laqanjwa uMr. R.T. Kaluza ngo-1925 ngonyaka iPrince of Wales eyayivakashele ngawo eSouth Africa. Lahlatshelelwa izikole ezithathu esasohlange nesaseNanda Seminary nesaseThapamasi. Zonke lezikolo zahlangana ePhoenix Station ukuba zihlabelelele zibingelele inkosana uPrince